kodwa inkinga ebusuku ebusuku. Sizosibona ekuseni inkinga ayiphilisi uphumule ekufeni. Manje ngiphuzela utshwala bami, mdakwe ngikhohlwe negama lami. But yeah, ngiyobloka kwami, mangivuke ekuseni ngixolise kudali wami. Manje ngiwathenga nga 6, the night is still young, la ngiphuma ngo 6. Or maybe ngo 7, either way, kumnandi kule taveni.
Every weekend siyawa, kudliwa amatawa, ama up and down ebusuku akulalwa.
Every weekend is yawa, kliwa matawa, ama up and down ebusuku akulalwa. Sinenkinga,
sinenkinga,
sinenkinga. Every weekend is yawa, kliwa matawa, ama up and down ebusuku akulalwa.